Future. Future. Radio. PJ. Mwawa full of entertainment. Kufiachi temwiko. Muri weta mwawa commitment. Wanizo ndesa na kubanzanga. Chimo chine na panjaranga. Ufaya fe. Taiti mujuze. Bampa to bampa. Tawule kantushe. Wana chimo sae. Hawa kufundire te wa muzambia. Chikumona no mo. Chikumona no mo. Nimbi wako kambia. Na le mandava. Bona bati mwalichi tafyo muti. Olurapo yobe kia muti. Ushe ni chamene changa. Ni chamene changa. Ushe ni chikoni changa. Ulu you are after something. Ushe ni chamene changa. Ni chamene changa. Ushe ni chikoni changa. Ulu you are after something. You don't take your time. You don't take your time. Nangawai hapa manja wani kona so. My lady, you blow my mind. You don't take your time. You don't take your time. Nangawai wani kona so. My lady, you blow my mind. Ningurushi ukwate. Olofishi iwe umwate. Bantu kutwa fuma. Tawari poso. Ushe ni chamene changa. Ni chamene changa. Ushe ni chiko. Ni chico.